waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Khilaafkii u dambeeyey ee xisbiga liberaalka gudihiisa ayaa wuxuu ka kacay cod laga duubay wasiir ka tirsan dowladda, waa Christopher Pine oo ka hadlaya xaflad iyadoo codkiisa si siraa loo duubay warbaahintana markaas loo gudbiyey. Codkan ayaa laga duubay xaflad dhacday jimcadii lasoo dhaafay, waxaana la maqlayay isagoo leh dowladda waqti aan dheerayn ayay go'aan degdega ka qaadan doontaa guurka dadka isku jinsiga. Laakiin ra-iisul wasaarihii hore Tony Abbott ayaa waxaa aad uga caraysiiyey Mr. Pine oo ammaanay guulaha xubnaha qunyar socodka ama dhexdhexaadka ee xisbiga, iyadoo Tony Abbott lagu tiriyo dhanka midig. Wuxuu Tony Abbott gaar ahaan aad uga carooday wasiirka oo codka sirta ku sheegay inuu weligiis u codayn jiray Malcolm Tumbal marka ay isaga iyo Tony Abbott tartamayeen. Mr. Abbott ayaa raadiyaha 2GB ee magaalada Sydney u sheegay inuu Mr. Pine ka filayay daacadnimo, uuna u arkayay inuu ahaa nin ay aad isugu dhow yihiin kooxdiisii hoggaanka sarena ka tirsanaa.
If you are a member of a cabinet, you've got to be loyal. And Christopher Pine was not just a member of my cabinet, he was actually in the leadership team.
Markaad xubin ka tahay golaha wasiirada, waa inaad daacad noqoto. Christopher Pine ma ahayn oo keliya nin ku jira golaha wasiirada ee wuxuu ka mid ahaa madaxda sarsare ee hoggaanka haya, waana lagama maarmaan inaad daacadnimo muujiso. Laakiin hadalkii jimcada ka soo baxay, haddii la aamino, weligiis daacad ma uusan ahayn, waana wax runtii aad looga xumaado. Mr. Pine ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu taageersan yahay guurka dadka isku jinsiga ah. Wuxuuse intaa ku daray in dowladdu aysan qorshaynayn inay beddesho siyaasadeeda ku saabsan arrintaas, oo ah inay doonayso in arrintaasi afti loo qabto. Qorshe ay dowladdu ku doonayso inay afti ku qabato ayaa aqalka sanadka lagu hor istaagay sanadkii lasoo dhaafay. Malcolm Tumbal ayaa sheegay in Labourka ay ahayd inay taageeraan sharcigan markay fursadda haysteen.
The reason there is not gay marriage lawful in Australia at the moment is because no plebiscite has been held. I believe if a plebiscite had been held, it would have been...
Sababta guurka dadka isku jinsiga uusan sharci uga ahayn dalkan Australia waqtigan waxaa sabab u ah maadaama aan la qaban afti. Haddii afti la qaban lahaa, hadda sharcigaas waa uu jiri lahaa. Laakiin sababta aan aftida loo qaban waxay ahayd in Bill Shorten uu ishortaagay. Marka haddaan caddeeyo, waa fahmi karaa in dad badan ka caraysan yihiin inaan arrintan guurka dadka isku jinsiga aan weli xal loo helin, laakiin sababtu waxay tahay waxaa ishortaagay Bill Shorten. Labourka ayaa qayb ka ahaa in aftidan aqalka sanadka laysku hortaago, iyagoo ku dooday in haddii la bilaabo olola lacag badan lagu bixiyo oo looga soo horjeeda guurka dadka isku jinsiga, inay taasi dhaawici karto lamaanayaasha isku jinsiga ah. Mr. Shorten ayaa taa beddelkeeda ku celceliyey, uguna baaqay ra-iisul wasaare Malcolm Tumbal inuu ogolaado in cod xor ah loogu qaado baarlamaanka gudihiisa, iyadoo xildhibaanada la siinayo xorriyad ay ugu codeeyaan hadba dhinaca ay raacsan yihiin iyadoo aan ku xirnayn xisbiga ay ka tirsan yihiin. Waxay ila tahay in dadka intooda badan ay isweydiinayaan sababta weli looga murmayo guurka dadka isku jinsiga oo sidoo kale loo yaqaan sinaanta guurka. Baarlamaanku wuxuu fariistaa 20 asbuuc sannad kasta, sidaas ayaana loo doortay, oo waa inay qabtaan hawshii loo soo doortay oo ay u codeeyaan shuruucda. Waa inaannu sidaas samayno. Ma doonayo runtii inaan dhex galo falalka qayaano ee xisbiga liberaalka gudihiisa ka dhacaya. Waxa muhiimka waa inaannu diiradda saarno arrintan. Waxaana ku leeyahay Malcolm, annagoo wada socona waxaan guurka dadka isku jinsiga ka dhigi karnaa mid dhaqan gala, aynu saa yeelno marka xigta ee baarlamaanku furmo. waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au/xariijin soomaali.